Darling, if you know it now, and if you know it now,
Ndlela endikuthanda ngayo zange ndikwazi ukuyicacisa aphele emqaleni amazwi ndaphela sendidlulisa ndaye ndacinga kabini ndizithandabuza ingaba ndikufanele ndaziva ndithetha ndedwa ndizibuza kaloku inkosazana sebukhosini uhloniphekile yonke intetho ephuma kuyo isoloko isulungekile ngenene ndakubona unesidima kwaye uthobekile kodwa zange ndikuxelele amehliziyo ithabathekile wendichazekile kakhulu kum ndithandekile xa uhamba nomnye umfana ndiziva ndiqhelekile ndiba nesikhwele inyaniso ngoku kufuneka ndiyithethile nkosazana ndiyakuthanda kuyam intliziyo iphethekile ndiyabona ingathi lokuzibika ndizophela ndingalifumananga baninzi baye kufuna intliziyo yam ntokazi ayixolanga kaloku abanye uthando lwabo alunyanisekanga mna ndiqulethe uthando lwenyaniso olungangxingwanga ndizimisele ukuba nawe ndicela sibonisana uthando iingcinga ziloko zixoxa ngawe kweyam ingqondo ebomini ndenza ndifuna ukuba indoda engcono ukuba ndingavunywa nguwe ndingahlukana nezono ndingaguquka ndikhathalele wena ndizifulathele iziyolo xa ndicimela kuvela wena kweyam imibono ngawe ndinenjongo ndihlala ndicinga imihla nezolo uba ndingatshata nawo umama ngakikizela utata bethi khwelo inene umhle ntombi yasemzini ndenza ndikwatye ndibe novalo uyazi obobuhle bakho bundenza ndincume ndedwa ndiyababona abaninzi bahle kodwa ndiphuma nawe wedwa
ndandibona wena ingqondo yam ivele izule ndiphelelwa ngamagama iingcinga zothando zijule ndandibona wena ingqondo yam ivele izule ndiphelelwa ngamagama iingcinga zothando zijule.